Male and female roles God created, part 2. Udindo wa mamuna ndi nkazi, ulengedwa ndi Yehova. Gawo la chiwiri. Mubuku la Yesaya 3:12, Yehova akuonetsera kukhumudwa chifukwa choti Israeli wamunyoza iye ndi malamulo ake, ndipo akuwachenjeza za chionongeko chomwe chili kudikira pa mtundu wa Ayuda, pamene amayi aloledwa kuyendetsa ndi kutsogolera mabanja komanso malimana. Yesaya 3:12. Anthu anga avutidwa ndi ana, alamulidwa ndi akazi. Anthu anga inu, iwo amene akutsogolerani ndiwo akuchimwitsani, nawononga njira zanu zoyendamo. Kodi tikuchepsha izi chifukwa chokuti zikuchokera kuchikhalidwe chosalira chobadwa mmasiku a Yesaya? Kodi zolemba za Yesaya sizowuziridwa ndi Mzimu Woyera komanso wolakwika monga a Khristu adakhulupirira? Kodi si makolo athu amene anationetsera dziko la sayansi kwa ife? Zosalira chifukwa anakhulupirirabe kuti mawu a Yehova ndi wopanda cholakwika ndi aulemu. Pamene amayi ayamba kulamulira, abambo amasanduka uthawa udindo wawo zitselekwete wopanda mfundo za mphamvu. Abambo anayitanidwa kuti ayendetse dziko la Yehova mmalo mwake, koma tsopano ataya udindo wawo. Ngati amayi akhumba kulamulira pakhomo, ana amuna amanyinyirika kapena kudandaula ndi amayi, kapena kudana ndi amayi. Akamakula safuna kukhala mu ubale ndi atsikana, mapeto ake amakhala amathanyula. Pamene amuna akhumudwa posakwanitsa kulamulira akazi wawo, amatemenukira kwa anawo akazi. Akazunzidwa kapena kugwiriridwa, amayamba kudana ndi abambo, kenako safuna kukwatiwa, mapeto ake amakhala amathanyula. Izi zinayambira kumabungwe akumwera mobwereza, monga zinali ku Sodomu ndi Gomora mmasiku a Abrahamu, ndimopitiriza ku Yuda ndi Yerusalemu mmasiku a neneri Yesaya, zomwe zinachititsa kuti Yehova akawononge mabungwewo. Apa pali zimene zinachitika ku Sodomu ndi Gomora. Genesis 19:2-11. Ndipo anati, taonanitu ambuye wanga, tembenukanitu kulowa nyumba mwa kapolo wanu, mugone usiku wonse, mutsuke mapazi anu, ndipo mudzalawira mmawa kunka ulendo wanu. Ndipo anati, iyayi, koma tigone nkhwalamu usiku wonse. Ndipo analawirira, ndipo anawawumiriza iwo ndithu. Ndipo anapatukira kwa iye nalowa mnyumba mwache, ndipo anawakonzera iwo madyerero, naphika mikate yopanda chotupitsa, ndipo anadya. Koma asanagone, anthu a mudzimo, anthu a Sodomu, anazinga nyumba, anyamata ndi wokalamba, anthu onse a mbali zonse. Ndipo anamuitana Loti nati kwa iye, ali kuti anthu amene anadza kwa iwe madzulo ano, utitulutsire iwo kuti tiwadziwe. Ndipo Loti anatulukira kwa iwo pa khomo, natseka chambuyo pa khomo pache, ndipo anati, abale anga, musachitetu koyipa kotere. Taona nitu, ndili ndi ana akazi awiri, amene sanadziwe mamuna. Ndiwatulutsire iwo kwa inu. Muchite nawo chomwe chikugomerani inu. Koma anthu awa sanachitire iwo kanthu, chifukwa kuti anadza iwo pansi pa mthunzi wa chindu ilanga. Ndipo anati iwo, baimani, natinso uyu anadza kuno kukhala ngati mlendo, ndipo afuna kutilamulira. Sopano tidzakuchitira koyipa koposa iwo. Ndipo iwo anankakamiza munthu yoloti ndithu, nayandikira kuti aswe chitseko. Koma anthu aja anatulutsa dzanja lawo namlowetsa Loti momwe anali iwo nyumba, natseka pa khomo. Ndipo anachititsa khungu mmaso mwa anthu amene anali pa khomo pa nyumba, ang'ono ndi akulu. Ndipo anavutika kufufuza pa khomo. Ndipo apa pali chiweruzo cha Yehova. Ndipo pa Genesis 19 ndi miyake ya 24 pa 25 pali chiweruzo cha Yehova. Ndipo Yehova anavumbitsa pa Sodomu ndi pa Gomora miyala ya sufule ndi moto kutuluka kwa Mulungu kumwamba. Ndipo anaononga midziyo ndi chigwa chonse ndi onse akukhala mmidzimo ndi zimene zimera pa nthaka. Ndipo pano tiwerenga za zimene zinaonekera Yuda ndi Yerusalemu mbuku la Yesaya. Yesaya 3 ndi meke 1 mpaka na ndipo onani Ambuye Yehova wa makamu wachotsa ku Yerusalemu ndi ku Yuda mchirikizo wochirikiza chakudya chonse ndi madzi onse zimene zinali mchirikizo. Munthu wamphamvu ndi munthu wankhondo, wanzeru ndi mneneri, ndi waula ndi nkhalamba. Kapitawo wa makumi asanu ndi munthu wolemekezeka, ndi mphungu ndi mmisiri waluso, ndi wodziwa matsenga. Ndipo adzapereka ana kuti akhale akulu awo, mwachibwana adzawalamulira, ndi anthu adzavutidwa yense ndi wina, yense mnasi wache. Mwana adzadzinyaditsa yekha pa akulu, ndi onyozeka pa olemekezedwa. Pamene mamuna adzangwira mbale wache mnyumba ya atate wache, na adzati, iwe uli ndi chovala, khala olamulira watu, ndi kupasula kumeneku kukhale mdzanja lako. Tsiku limenero adzakweza mawu ache kuti sindine wochiritsa, chifukwa kuti nyumba mwanga mulibe chakudya kapena chovala. Inu simudzandiyesa ine olamulira anthu, chifukwa kuti Yerusalemu wapasulidwa ndi Yuda wagwa, chifukwa kuti lilime lawo ndi machitidwe awo akana Yehova, kuti awutse mkwiyo wa mmaso a ulemerero wache. Maonekedwe a nkhope zawo awachitira iwo mboni, ndipo amaonetsa uchimo wawo monga Sodomu, saubisa tsoka kwa moyo wawo chifukwa iwo anachitira zoyipa iwo okha. Nenani za olungama kuti kudzankomera iye, chifukwa oterewo adzadya zipatso za machitidwe awo. Tsoka kwa oyipa kudzamuyipira chifukwa kuti mphotho ya manja ache idzapasidwa kwa iye. Anthu anga awavuta ndi ana, awalamulira ndi akazi. Anthu anga inu, iwo amene akutsogolerani, ndiwo akuchimwisani, naononga njira zanu zoyendamo. Kodi anthu amathanyula ali pa mtendere? Muyiwale za chinyengo chimenechi. Mizimu yawo ndiyo dzala ndi mkwiyo komanso chiwawa kwa iwo amene anawauzunza masiku achiyambi cha moyo wawo, posatengera kuti akuzindikira kapena ayi za zimenezi. Mukuona mmene matanyula amachotsera atsogoleri amuna ndinso abambo aulemu pamudzi, ndikuti dzimatsatidwa ndi abambo ndi amayi osakhwima mzeru amene amatenga maudindo ndikumatsogolera. Izi zinachitika mmasiku Abrahamu ku Sodomu ndi Gomora, ndi masiku a Yesaya ku Yuda ndi Yerusalemu, ndipo lero lino zikuyambiranso mayiko amene anamukana Yehova wawo. Tikukhulupirira kuti mchitidwewu unayambika ndi gulu lofunira amayi ufulu lotchedwa Women's Liberation muzaka za ma 1800. Amuna anasiya kukhala aneneri amenenso ali mphunzitsi, wansembe amene alinso wopembedzera, ndi mfumu amene alinso mtsogoleri wotumikira amabanja awo. Sanafune kutenga udindo wopitirira. Panopa zaononga mabanja a Chikristu ambiri pamene amayi ambiri asanduka a Yezebeli. Mopitirira abambo asanduka ngati Ahabu komanso Herodi, ongouzidwa chochita. Amuna oterewa amalekerera akazi wawo kumapanga ziganizo motsutsana ndi malamulo a Yehova. Kodi zimenezi inunso mukuziona? Zikuoneka ngati abambo akumayiko akumwera akhala ngati monga chule akhalira madzi a mumpoto uli pa moto. Pachiyambi zimakhala bwino, koma madzi akagwira moto adzidzimuka adaphera momo. Mafunso woti tikambirane. Funso loyamba. Mukuona mene nthawi ya mapeto a Sodomu ndi Gomora komanso ya Yuda kuti matanyula anakhala tembelero lalikulu? Funso lachiwiri. Takambiranani nonse pamodzi zomwe zingachitiki pamene amayi akutenga kwambiri udindo mbanja. Funso lachitatu. Mukuwadziwapo amuna ena amene sadzakwatira mkazi chifukwa anali ndi amayi owalamulira, komanso amayi amene sadzakwatiwa chifukwa anali ndi bambo woyipa? Funso lachinayi. Mukuona anthu amatanyula ku Sodomu sakuchita manyazi chifukwa cha chilakulaku cha chiwerewere, komanso mukuona kuti angakhale achinyamata aliponso mkati mwawo? Funso lachisanu. Mukuona kuti angakhale ku Yuda amatanyula sakubisa chimo lawo? Funso lachisanu ndi chimodzi. Kodi mukudziwa zimene zikuchitika ku mayiko akumangalandi komanso Amerika lero, kumene amatanyula amakonza zionetsero zonyadira chisankho chawo? Zimenezi zikufalikira angakhale mayiko ena mdziko lapansi. Yehova amakusiya wekha ngati wasankha kumunyoza. Chikhalidwe chake chachikondi sichimulola iye kukakamizani kuti inu mukonde kumvera kapena kumulemekeza iye. Chikondi chokakamiza sichikondi, ndipo sichikhutitsa mtima. Timakondwera pamene takondedwa popanda chifukwa. Ndipo chimodzimodzi Yehova ndi Tate wathu akufuna adzikondweretsedwa nafe, ali ngati chimodzimodzi ife. Siyangasangalale popanda kulandira mphatso ya ulere ndiyo chikondi. kodi mukumvetsetsa kuti chikondi sichikondinso pamene chiperekedwa kuchokera ku mantha? Kapena molamulidwa timacha kumeneku kugwirira. Tikachoka pamaso pa Yehova, Iye samachoka, koma amangokhumudwa ndi kungobwerera mbuyo, ngakhale amatitsatirabe ndi Mzimu Woyera. Ndi chiyembekezo kuti tikhonza kubwereranso kwa Iye. Izi ndi zofunika kwambiri kuzimvetsesa ngati tikufuna kukhala pa chiyanjano ndi Tate wathu wakumwamba. Mukondeni Iye, mulemekezeni Iye, ndi kumuthokoza Iye kuti akhonza kuzivumulutsa kwa ife. Koma tichite izi ndi mtima wathu wonse. Popanda Yehova panalibenso zonse tizionazi: dziko lapansi, moyo, inu ndi ine. Pamene Satana anawukira Yehova nafuna kutenga malo a mwambamwamba muuzimu, analephera ndipo anaponyedwa pansi pa dziko lapansi. Moyo wa thupi umakhala ukulamulidwa ndi kukwanitsa popanda Yehova, chifukwa Satana amatipasa zomwe ife tifuna mosadziwa. Uku ndiye kupepetulidwa kuti mapeto ake atiphe kapena atiwononge ife. Ngakhale pamene anthu akuyenda ndi Yehova ndipo mioyo yawo akuyendetsa ndi Satana, Yehova amaperekabe zofunika za moyo wa onse moyo uno. Yesu anatiphunzitsa momveka bwino pafanizo mu buku la Mateyu 13:24-30. Fanizo lina Iye anawafotokozera iwo nanena: ufumu wakumwamba ufananizidwa ndi munthu amene anafesa mbewu zabwino mʼmunda mwake. Koma mmene anthu anali nkugona, ndani wache anadza nafesa na nsongole pakati pa tirigu nachokapo. Koma pamene mmera unakula nubala chipatso, pomwepo anaonokeranso na nsongole. Ndipo anyamata ache amwini nyumbayo anadza nati kwa Iye: Mbuye, kodi simunafesa mbewu zabwino mʼmunda mwanu? Nanga wachokera kuti na songoleyo? Ndipo Iye ananena kwa iwo: munthu ndani wanga wachichita ichi? Ndipo anyamata anati kwa Iye: kodi mufuna tsopano kuti timuke tikasonkhanitse uyo pamodzi? Koma Iye anati: iyayi kuti kapena mmene mukasonkhanitsa na nsongoleyo mungazulenso tirigu pamodzi naye. Kazilekeni zonse ziwiri zikulire pamodzi kufikira pakututa. Ndimo mnyengo ya kututa, ndidzauza akututawo muyambe kusonkhanitsa na nsongole, mumange uyo mitolo kukantentha, koma musonkhanitse tirigu mkhweko yanga. Atate Yehova akugwira ntchito yodabwitsa yokolola ana ake mpaka na tsiku lomaliza kukolola. Adzawasiya omwe akunyozera, adziyendabe ndi ife amene timamukonda, kumulemekeza ndi kumvera Iye. Ndipo Yehova akuyembekezerabe kuti ena ayamba kufunafuna Iye. Yesu anatiwuza kuti akubwera posachedwa kudzabwezeretsa zinthu monga zinalili ku paradizo. Koma pamene tikudikira, Yehova akubweretsabe ana ake ochuluka mu chiyanjano chamuyaya, mchikondwerero ndi mchimwemwe. Koma mmasiku omaliza amwayi adzabwera kwa Atate wathu. Zinthu zizakhala zoyipa kwambiri mdzikoli pamene midzi yathu idzawonongeka koposa popanda kuwomboleka. Mateyu 24:22, Yesu akuti: ndipo akadaleka kufupikitsidwa masiku awo, sadakapulumuka munthu aliyense. Apa pali ndondomeko imene Paulo akufotokoza mmene Satana amasokolera anthu owukira. Ingakhale kusaona kuti Yehova ndi Satana ndi yeniyeni komanso amoyo. Aroma chapter 1 ndi miyaka 18 mpaka na 32. Pakuti mkwiyo wa Mulungu wachokera kumwamba, uonekera pa chisapembezo chonse ndi chisalungamo cha anthu, amene akanikiza pansi choonadi nchosalungama chawo, chifukwa chodziwika cha Mulungu chaonekera mkati mwawo, pakuti Mulungu anachionetsera kwa iwo. Pakuti chilengedwere dziko lapansi zaoneka bwino, zosaoneka zache ndizo mphamvu yache yosatha ndi umulungu wache, popeza zazindikirika ndi zinthu zolengedwa, kuti iwo adzakhale opanda mawu akuwiringula. Chifukwa kuti ngakhale anadziwa Mulungu, sanachitira ulemu wakuyenera Mulungu, ndipo sanamnyamika, koma anakhala opanda pache maganizo awo, ndipo unada mtima wawo wopulikira, pakunena kuti ali anzeru anapusa, nasandutsa ulemerero wa Mulungu wosawonongeka, naufanizitsa ndi chifaniziro cha munthu wowonongeka, ndi cha mbalame, ndi cha nyama zoyendayenda, ndi cha zokwawa. Chifukwa chake Mulungu anawapereka iwo mzilakolako za mitima yawo, kuzonyansa kuchititsana matupi awo wina ndi nzache za manyazi. Amenewo anasandutsa choonadi cha Mulungu chaboza, napembeza natumikira cholengedwa ndi kusiya ulengayo. Ndiye wolemekeza nthawi yosatha. Ameni. Chifukwa cha ichi Mulungu anawapereka iwo kuzilakulako za manyazi, pakuti angakhale akazi awo anasandutsa machitidwe awo achibadwidwe akhale machitidwe osalingana ndi chibadwidwe. Ndipo chimodzimodzinso amuna anasiya machitidwe achibadwidwe cha akazi, natenthesana ndi cholakalaka chawo wina ndi mzache. Amuna okhaokha anachitirana cha manyazi, ndipo analandira mwa iwo okha mphoto yakuyenera kulakwa kwawo. Ndipo monga iwo anakana kukhala naye Mulungu mchiziwiso chawo, anapereka Mulungu ku mtima wokanika kukachita zinthu zosayenera. Anadzala ndi zosalungama zonse: kuipa, kusirira, dumbo, udzala ndi kaduka, mbanda, ndewu, chinyengo, udani, akazitape, osinjirira, akumuda Mulungu, achipongwe, odzitama, amatukutuku, woyamba zoipa, osamvera akulu awo, wopanda mzeru, osasunga mapangano, wopanda chikondi cha chibadwidwe, wopanda chifundo, amene ngakhale adziwa kuweruza kwache kwa Mulungu kuti iwo amene achita zotere ayenena imfa, azichita iwo okha ndiponso avomerezana ndi iwo akudzichita. Mafunso woti tikambirane. Funso loyamba: mukuona mmene munthu uzimu wake umajekera pang'ono-pang'ono ngati wanyoza Yehova wa moyo? Funso lachiwiri: kodi mukhonza kugawana wina ndi mzake za chisanzo cha zomwe takambazi mmoyo mwanu? Funso lachitatu: kodi mumamvetsetsa chifukwa chiyani Yehova amalola kuti ana ake komanso onyoza adzikhalira limodzi? Funso lachinayi: Kodi mukuona mene buku la Roma likulongo solera mene matanyula ama yambira monga zinali ku Sodomu ndi Yuda? Amatanyula si anthu amene ali ndi zoyenerera mtupi mwawo mahomon, ndi anthu ochokera kumabanja osochera amene anali ndi atate kapena amayi amene mzimu umalamulira ndi kutenga mbali kwambiri. Samafuna kukhala pa ubwenzi ndi anzawo osiyana mabadidwe. Amalola mkwiyo kulamulira mtima koposa kungokhululukira kholo lawo. Amawapanga kuti amve kuti anthu ena wofunikira wofanana nawo mabadidwe akhale ngati makolo awo amene anawavulaza iwo. Anthu amatanyula amakhala anthu olusa ngakhale samadziwa za zimene zili mwa iwo eni. Amadzitcha kuti ndiwo mage, kutanthauza kuti akusangalala, koma mtima wawo ndiwonyenga koposa ndiwoyipa kwambiri. Koma uge ndiko kusangalaladi? Koma Yeremiya analemba mtima wa munthu ndiwonyenga koposa ndiwoyipa kwambiri. Monga uli mtima wa wina aliyense amanamizira kusangalala. Ndi uge, ululu, mkwiyo ndi chiwawa zimasogolera ngakhale nthawi zambiri mosamalitsa zimabisidwa komanso kukanidwa chifukwa amakana kuvomereza ndi amawasimikizira ena powamwetulira kwabodza kuti afanane mkumvulazidwa kwa mtima wawo. Alipo anthu oyipa chotere ofuna kulamulira anthu powakakamiza kuti aliyense aziwavomereza. Yesaya akulongosola bwino malemba awa, Yesaya 3 ndi yake ya 9. Maonekedwe ankope zawo awachitira iwo mboni ndipo amaonetsa uchimo wawo monga Sodomu saubisa. Tsoka kwa moyo wawo chifukwa iwo anazichitira zoyipa iwo wokha. Monga anali masiku a Sodomu ndi masiku a Yesaya, chimodzimodzi lero ochita zamatanyula monyadira akumadzionetsera mmisewu. Koma tsopano afalikira ponseponse mdziko lino lapansi. Kodi anthu amatanyula ndiwokondwa kuti akwanitsa molimbika kuchita zachiwerewere komanso kwa anthu monga chikhaliwe choyenera? Pomakana vuto ili afika popempha ufulu woti azikwatirana ndi kumalera ana owapeza mabanja wokhala amuna awiri kapena akazi awiri. Kodi amuna awiri amenewa nkuthekadi kulera mwana wompeza moyenera monga mwawu mulungu mubanja la maloza ngati ili? Kapena akazi awiri angathe? Ana amafunika khomo looneka ngati banja la Yehova, amafuna zitsanzo za atate wabwino ndi mayi kuti akule bwino. Mukuona tikuwerenga Yesaya 3 kuti pamene Yuda ndi Yerusalemu adagwa, Yehova anawachotsera atsogoleri amuna abwino. Anawachotseranso abambo womvetsetsa za uzimu komanso wozindikira. Ndipo tsopano taonani malongosoledwe a mzimayi wochimwa pa Yesaya 3 ndi mmene Yehova adzachite kwa iwo pobwenzeretsa Yuda ndi Yerusalemu kwa iye. Kodi adzawadzudzula motani amayi wochimwawa nkupita kwa ndime? Kodi simukuziona kuti zayambika kale lero lino? Tiwerenga Yesaya chapter 3 ndime yake ya 16 kukafika chapter cha 4 ndime yake ya 6. Komanso Yehova ati, chifukwa kuti ana akazi a Ziyoni angodzikuza atakweza makosi awo ndi maso awo adama nayenda monyang'ama poyenda pawo naliza zingwinjiri za mapazi awo, chifukwa chache Ambuye adzachita mkanambo paliwombo la ana akazi a Ziyoni, ndipo Yehova adzavundukula mchiuno mwawo. Tsiku limenero Ambuye adzachotsa zingwinjiri zawo zokoma. Ndi zitunga, ndi mphande, mbera, ndi makoza, ndi nsalu za pankhope. Ndi zisada, ndi maunyolo akumwendo. Ndi mipango, ndi nsupa zonunkhira. Ndi mphinjiri, mphete, ndi zipini, malaya apaphwando, ndi zofunda, ndi zimbwi, ndi matumba, akalirole, ndi nsalu zabafuta, ndi nduwira, ndi zophimba. Ndipo pazakhala malo mwa zotsekemera mudzakhala zovunda. Ndi malo mwa lamba wa chingwe, ndipo malo mwa tsitsi labwino danzi. Malo mwa chovala cha pachifuwa mpango wa chiguduli. Zipyera malo mwa ukoma. Amuna ako adzagwa ndi lupanga. Ndi wamphamvu wako nkhondo. Ndipo zipata zache zidzalira maliro. Ndipo iye adzakhala mbwinja. Nakhala pansi. Ndipo akazi asanu ndi awiri adzagwira mamuna mmodzi tsiku lomwero. Nati ife tidzadya chakudya chathu chathu ndi kuvala zovala zathu. Koma titchedwe dzina lako. Chotsa chitonzo chathu. Tsiku limenero mphukira ya Yehova idzakhala yokongola ndi yaulemerero. Chipatso cha nthaka chidzakhala chokometsetsa ndi chokongola. Kwa iwo amene adzapulumuka a mu Israeli, ndipo adzakhala kuti iye amene asiyidwa mziyoni ndi iye amene atsala mu Yerusalemu adzatchedwa woyera. Ngakhale yense amene walembedwa mwa amoyo mu Yerusalemu. Pamene Ambuye adzasambitsa liso la ana akazi a Ziyoni, natsuka mwazi wa Yerusalemu kuchokera pakatipo ndi mzimu wa chiweruzo, ndi mzimu wa kutentha. Ndipo Yehova adzalenga pokhala ponse pa phiri la Ziyoni, ndi pa masonkhano ache mtambo ndi utsi usana, ndi kung'azimira kwa malawi a moto usiku. Chifukwa kuti pa ulemerero wonse padzayimiradi chophimba, ndipo padzakhala chihema cha nthunzi ya usana yopewera kutentha, pothawira ndipo utsa mvula ndi mphepo. Mafunso woti tikambirane. Funso loyamba. Mukuona muzowerengazi momwe Yehova akubwenzeletsa anthu ake kwa iye. Funso la chiwiri. Kodi Yehova poyamba akuthana ndi kudzikweza ndi khalidwe la dama la mzimayi ndi kuchotsa amuna ambiri kudzera mu nkhondo? Funso la chitatu. Kodi Israeli abwerera kwa Yehova chifukwa palibenso china chotsala koposa umphawi ndi palibenso china chonyadilira? Funso la chinayi. Pamene mbuye wathu akulenga mtambo ndi utsi kulondera usana, ndi lawi la moto kulondera usiku, mmisonkhano ya ana ake obwenzeretsedwa, zikukupangitsani kuganiza kuti ndi chiyani? Kodi si mtambo njo umene unatsogolera Aisraeli nthawi ya masana pamene anali kuyenda kudutsa mchipululu kuchokera ku Igupto kupita ku dziko la malonjezano? Ndi Yehova sanapereke lingali la moto ndi mtambo usiku wazinga zikhale chitetezo ndi kuwala? Monga tiyana abambo alero akuloledwa kuyang'ana kukongola kwa chilengedwe cha dziko ndi kumaganiza kuti tikhonza kuliphunzira mozama chifukwa tilinazo zipangizo za makono kuyerekeza ndi makolo athu zomwe zapangitsa ambiri akhale onyada ndi yamwano. Ndi chifukwa cha kunyada kwathu osati kuzindikira mlengi wathu. potirola ife kuchita zonsezi. Ndiku samutukoza iye, ndiku mutamanda, kumulemekeza iye. Kuti iye wajosa nzimu waki pa ife. Ndipo ife tabalalika. Ndipo tukuleperanso kulumikizana naye. Kunyada kwathu siku kutirolanso kupitira kugwada ndi kumpempha Yehova. Kuvumbulutsiranso wa ife. Ndikukhulupirira zitengabe kanthawi kufikira moyo ufika powawitsa. Zoona, Yehova ndi wa moyo. Ndiwofuna kuzivumbulutsira kwa ife mosalakwika. Koma choyamba tikufunika kumuzindikira iye muzonse tichita ndi maganizo onse. 1 Akorinto 8:2. Ngati wina ayesa kuti adziwa kanthu, sanayambe kudziwa monga ayenera kudziwa. Komanso miyambo 3:5 ikuti khulupira Yehova ndi mtima wako wonse, osachirikiza paluntha lako, umulemekeze mnjira zako zonse, ndipo iye adzaongola mayendedwe ako. Yehova akulankhulanso ndi ife pa Yeremiya 29:11-14. Pakuti ndidziwa malingaliro amene ndilingalira inu, ati Yehova. Malingaliro antendere si achoyipa, akukupatsani inu adzukulu ndi chiyembekezero. Pamenepo mudzanditana ine, ndipo mudzanka ndikupemphera kwa ine, ndipo ndidzakumverani inu. Ndipo mudzandifuna ine ndi kundipeza, pamene mundifuna ndi mtima wanu wonse. Kukhala wobadwanso mwatsopano, kubadwa mwa mzimu wa Yehova, ndi nthawidi imene kudzera mwa Yehova amalenga mwa anthu mzimu wa moyo ndi chikhulupiriro. Chobadwa mthupi chikhala mthupi, ndipo chobadwa mzimu chikhala mzimu. Chikhulupiriro chatanthauzidwa bwino mu buku la Heberi chapter 11 ndime yake yoyamba. Chikhulupiriro ndicho chikhazikiso cha zinthu zoyembekezeka, chiyesero cha zinthu zosapenyeka. Chikhulupiriro ndi mphatso yochokera kwa Yehova, chinsisi cha uzimu chomwe chimatizindikiritsa ndi kutitsimikizira za zinthu zomwe sitingazione. Kodi zimagwira ntchito bwanji? Zotsimikizika kuti sizingayesedwe ndi zidwa za a science, ndipo sizingathe kufotokozera, komabe ndi zinthu zenizeni zochitika. Mukasankha madala kutaya choonadi ndi kukana kuphunzitsa chifukwa choti siza science, mudzavutika ndi zotsatira zake. Yehova sanyengedwa. Ndipo ife ochepa pamaso pake sitingamukakamize kudzionetsera kwa ife. Iye ndionekera bwino monga zinthu tizionazi. Anakhala kuti adzionetsere kuthupi, ndiye kuti sitingamvere iye pochokera muchikondi koma mwamantha. Ndipo zimenezi sizikanakhutitsa mtima wake kuti iye atipatse chikondi chenicheni. Kodi si Afarisi amene anamfunsa Yesu kuti ngati ali mwana wa Yehova? Umu ndi mmene iye anawayankhira iwo. Mateyu chapter 12:39-42 ikuti, koma iye anayankha nati kwa iwo, akubadwa oyipa achigololo ofunafuna chizindikiro, ndipo sichidzapatsidwa kwa iwo chizindikiro. Komatu chizindikiro cha Yona mneneri. Pakuti monga Yona anali mimba mwachinsomba masiku atatu kuti usiku wache, chomwecho mwana wa munthu adzakhala mtima mwa dziko lapansi masiku atatu ndi usiku wache. Anthu akunenevi anauka pa mlandu pamodzi ndi obadwa amakono, nadzawatsutsa chifukwa iwo anatemenuka mtima ndi kulalikira kwache kwa Yona. Ndipo onani, wakuposa Yona alipano. Mfumu yaikazi ya kumwera adzauka pa mlandu pamodzi ndi obadwa amakono, nadzawatsutsa chifukwa iye anachokera ku mathero a dziko lapansi kudzamva nzeru ya Solomo. Ndipo onani, wakuposa Solomo alipano. Chintu cha kutubi ndi cha kutubi. Ndipo cha uzimu ndi cha uzimu. Mwa uzimu sitingathe kuonanso kuchokera pamene Adamu adagwa mu uchimo. Limodzi ndi ife. Koma kuchokera mu zimene ndadutsamo, komanso chikhulupiriro chimene Yehova adandipasa, ndikuona zenizeni munthu sangathe kuziona kutubi. Ndikudziwa zinthu kudzera mu nzeru. Iyi ndi ntchito imene Yehova amachita mitima ya anthu, komanso mizimu yawo. Izi ndizo zizwa ndizodabwitsa kwa ine. Mafunso woti tikambirane. Funso loyamba. Kodi ife anthu tili ndi zifukwa zabwino kuti tikhulupirire kuti tikonza kuzimira patoka popanda Yehova kapena kuzikuza ndi utsiru? Kapena ndi kuzikuza ndi utsiru? Funso la chiwiri. Mukuona mubuku la Yeremia, Yehova akuti, ndipo inu mudzandita na ine. Sipanopa ayi, koma kuti Yehova amadikira kufikira nthawi imene tiyamba kumfunafuna iye, ndi mtima wathu wonse. Funso la chitatu. Kodi mwadutsamo kuti kubadwa mwatsopano mwanzimu chikhulupiriro ndi nzeru ndi zinthu za uzimu zomwe kuthupi sitingathe kuziyeza, koma ndi mphatso zodabwitsa kuchokera kwa Yehova. Pothera phunziro lathu. Ambuye akudalitseni. Amen.